news.
More city babe.
Moko.
Awesome. Muna dunda dunda kaki tenesi. Baga na shindwa kwa na confidence. Oh yes, kila kitu feshi. Mtoto kazimika na picha za exi. Apendi six pack, nataka makeks. Mazoezi yetu yapo kwenye net. Anani peti, mama navoni peti. Baka nasahau kupanga bajeti. Anani peti, mama navoni peti. Baka nasahau kupanga bajeti. Oh, mini Batman. Nafanya kila kitu ila kwako mina go down. Oh, mini Batman. Nafimpa kila sehemu ila kwako nita go down. Confidence, confidence. Confidence kwako sina confidence. Confidence, confidence. Confidence kwako sina confidence.
Najiuliza we umenipa nini? Macho yako yanang'aa kama dini. Watu wananona soba. Soba. Wanasema nipo soba. Soba. Wanasema umeniloga. Umeniloga.
Gozi nyololo ngozi yake laini. Toto ya kitanga limeshaini. Figure number 8 sio 9. Mikataba yangu yote ndo anasaini. Nifanye navotaka nimelizia. Mi ndio king we ndo malikia. Vyombo mpaka nguo mi nitakufulia. Wangu my dear. Kani mepijwa na shoti flani. Wake niko hoi tabani. Pretty girl. Confidence, confidence. Confidence kwako sina confidence. Confidence, confidence. Confidence kwako sina confidence.
Najiuliza we umenipa nini? Macho yako yanang'aa kama dini. Watu wananona soba.
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 Wanasema nipo soba.
Soba.
Soba. Wanasema umeniloga.
Roga, yeah.
Umeniloga.
Hey, yeah.
Najiuliza we umenipa nini?
Sio bure bure.
Macho yako yanang'aa kama dini.
Baby bamba mzela.
Watu wananona soba.
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 Ah, yeah.
Wanasema nipo soba. Soba.
Ah, yeah.
Wanasema umeniloga.
Bure bure.
Umeniloga.
Mall City baby. Get a solo in the building man. What's up? Confidence, confidence, confidence kwako sina confidence. Confidence, confidence, confidence kwako sina confidence.